when she needed somebody. Body to number all the pain. I said I don't know, but I won't change. Oh nana, kase mani yele, we love you angu. Iti awa pendi rafiki zangu. Oh, wait, I don't know, but I won't change. Oh nana, she my queen, she my queen, she a diva. Oh, I think she might leave if I leave. She my queen, she my queen, she a diva. Tana picture nataka nyota mzee, ziwe tano vidole. Wakati kwangu pesa zisha ni hama. Mika mwambia mdogo wangu, zile makombo zilete kwangu. Mana nisha feli mwili siwezi simama. Akasirika, ninavyo sita, ananipa sumu lita kwa malita. Nina na bawa yote ni mupe salama. Bota, nikona vita, nikimupita, ata nicheka wakati ninalia. She my queen, she my queen, she a diva. Oh, I think she might leave if I leave. She my queen, she my queen, she a diva.